successo. Si pis pa mba tom zala. Shaya. Anginizwa.
Jesus.
Singe na machuba. 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 Singe na machuba.
Yeah.
Jesus.